nsaba nnyo mbeera omukwaba abawanguzi abalitwalibwa okwamu nseeno nabe omulokozi wange yafa nze mbe mulamu tegala ntuuke gyali era mwebaze tulitambula mu ngoro ezo zaabu mwe tuliyita abawangudde nabwe tuyimba oluyimba olutya tusikire ebirungi bye yasuubiza tulitambula mu ngoro ezo zaabu mwe tuliyita abawangudde nabwe tuyimba oluyimba olutya tusikire ebirungi bye yasuubiza. Ekiseera kiweddeyo waayo mwe leero omutima gwo osaanire okutuukeyo ye bw'alikoma okutwala bonna abawanguzi fuba kusange nga gwe osaanidde tulitambula mu ngoro ezo zaabu mwe tuliyita abawangudde nabwe tuyimba oluyimba olutya tusikire ebirungi bye yasuubiza tulitambula mu ngoro ezo zaabu mwe tuliyita abawangudde nabwe tuyimba oluyimba olutya tusikire ebirungi bye yasuubiza.
Nilizibwa omulokozi
katwanjule wa chitafe nulula chiribacha naku ngakwe osigade tulitambula mungole za zabu metuliita awa wangote
ngakwe
tuimba olu imba olucha tusikile nilunji suriza tulitambula mungoreza sabu matuliita abawangudde
nabwe
tuyimba oluyimba olutya tusikire ebirungi bye yasuubiza tusikire ebirungi bye yasuubiza tusikire ebirungi bye yasuubiza tusikire.